radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde talatare sappo e jena lewru septembre jena yamde soki studio tamani mi de tawa ile maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji du mor wayel galo kanko mohammed watra wonto boggi jande to sikira bon competitivity jawlele kande hebede no golleji G5 sa heldi kani fewnirede o do bot wadi kenya nokku no dirte New York kanko horejo fedde nations unies dam wonno to e lami be leele joyle fol G5 sa helde president France no dirte do Macron fa yotto lami do fedde Union Européenne de ke ande kollitiwde hebondi do jawde e juude États-Unis yafata fe sabbi de nyalawma hande kambe ko mabbe be jogi tiidallaaji ko wona do lefol sa hengel tan fedde no dirtende CNJ wonde leedi meden de wattu jonab jogi tiidallaaji mawdi ila president mabbe o yoppi place mudo fa hande wotedi ngada ka sakko danya lomtu do mo jaga bule malide dum wono balon ko wonno fiyede nokko no dirtedo Ghana wattu joni o leedi ele gonde le rumde Afrique kedude hirnaange de kanyen gondi e fiide dum mali hebayi jabbaade yaade yeso sabbi de kenyen be kebay hawde guiné homo fu boddo goto watti sekirabbi wono no sembe kabaruuji be min jogino do bete ande bi batte radioji di fa gasa bismillah modon e hebaade tous chapan de jaddobo e dido ba dum fedde nations jinine nyalawma hande o hani wadde ka ila kenyen botu wadi dum won kanko lamido fedde nations jinine jatto wonno le o do botu kanyen lamido fedde union européenne de lamido fedde union africaine alpha conde e emmanuel macron fa yotto yo yimbele dum lamibe le fol G5 sa helbe fa ngonno le o do botu woni fana mudu fa jotto yal hon le ele de kani fa brade G5 sa helno dido golleji kani nibirde mohammedou samaseku
dar lewru warorundu won ko gubal dental solla sabbe ledde G5 sahel fuddota golle tawene kabaru am sadaji di biltaki sabi e 2 millioji temre nay e millioji noga e tati kalsi euro di hakke millioji temre ngoni kebadi sabi fedde union européenne e kanye ledde ngonde der fedde ne jati denno fanda batun yorko o wonno dawrude no leydi États-Unis e kanye pabotobe wobbe na ngada juude e jiba fado ngonde do Washington kay hokkay adi wadde faba kalisi der joengol ngal do gubal dental solla sabbe der odo batu odun woni ko batu goddo kon do wadade der lew decembre to Bruxelles to bangal pawotobe be landinte ngal do kawrtal pawotobe kanye batu lede Europe fufu wadan der wattu goto to Bruxelles tun kanko kananke leedi Mali Ibrahim Boubacar Keita kalfnaado dun kabaru golleji G5 Sahel holiti wiide yela mako yo leedi États-Unis di mun cena hore sanne ngal do kawrtal tiagal o do batu o kabaru am sadaji de memete der kawtal gongal ONU wonande kambe kanankobe lede G5 de sikki wala fi be do kanankobe be den tan wadde noddango fewde kedde adardu bangal faba ngal do gubal dental solla sabe lewi kanko kananke leedi malindi faba buddo fuf fasindinede wattu jun o bangal sifa gidali godudidi
kenyen kanko kedjaado kabaru ndena gondo le fedde dum nations unies fato États-Unis to wiama o yama le o do batu honjo to wobbe ka kolitiwde wattu joni o faadi do golleji keba jengude wajibi sinandi do jawdi hebe dum e tawede fu be bi an tiidi États-Unis watta le hen koyde mudo ko nayiri bangal jawdi sabi de nyalawma hande o sa jewi americano joggi tiidalaji goddi kasir ko wana le fol sa hengel tan kede kanko no docteur Ibrahim May ko yo andan do kabaru no ndena go worgi ko mo sifido hen do faccitango Mohamadou Samassi
C'est difficile parce que
la Tidjati, Kalis or Biltaki, Fahunde Hebata Lawal, the Imma de Jisang Sile, Nimila with the Bangal Mudum, the Bekaniwa de Imadraji Kudi, Hakilo Am, Uniku Ibeka Wundi Daurudi, Euti Lady Etazini Javanali, Odo Kabar Otafun, Yela Amenkai, Danko Odo Botu or Nafi, Urifuf, Watu Juno, Sembe Guleji, Guerman Trump of Fuf, Dokabar Basi, Hakunamabe, Lady Kure di Nor Fabi, Denno and Hani WGP, Yella in the Watana Hakilo, Kabar Botu, Yella Dun in the Watafaba. Ni mila wide ana tidi dido almusataji di kabalawul e kasindina no yawiri denno e hakilo am dawranu dabreji yoga piete wala dum wada e leko jabbi kanan kobe be ngadan imadraji kewdi bangal mudu jedo kabaruji be dun kun chanandi hore ni mila wide dum burata newade
se grave so ngabbi do be mala me andengal oro bayil ni tirton mi joju modo nono dimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi litinde wiide dum won laamu o fonctionnaire be be dartata hitande fu golloobe le cuudi sar wusibe hitande hikkande be bi be kaaja ko yaata himbe le tembede jattom e sappo e nayom le majju gombe laamu o kanbe ngabbudi yaade do be kaaja himbe le chapande jeegom e didon dum woni no batto hakkunde sema kanyo gubbe no tottode platform de dido botu jan gonde jokkitedo bomako do landini bo do golle yo lam o ko ni fana modu fa jewto nyalo mo hande yalla hono kasum kobe nangaba li dido basiji fu kanyo yoppitirede yalla jamar wonde le sa haledi ndiyan heba no jahul e garol modu hani yafirde kanje gubbe no tottode azawat de be kolliti dum lato sababu wottu jono so jam e deder hemte le sa haledi ndi kede kanko no dottode ilad ag muhammedo yo kanko jettino kabaruji fedde sema de ko sifi do hen do foccitango Muhammadu Samaseku.
Les deux parties sont d'accord.
Gube dide fuf jabi wide wonti elaji kandi dawrede di ngoni kabaru yimbele natube juudebe yimbele majjinabe be yimbele be torraji kewdi ngada fewde mumbe e kanyo wadde jukkoje fewde gollube dido torraji di kabaru fi yimbele bonnade de e kanyo yawar yimbele der deje so civil en so jo en kaborde gube de koliti dun alhani fedde huncanode hore dido ti elaji fuf juine yalla dawrola na hebo jonkay sifa fudode huntagul hore dido dabreji wonko fajitinaka won to badun e dawraka batte rafkawral gube sinube talkurundu den no siki wala den dabreji piadi bangal mudun yalla to sundral hakillaaji nangade den lamuji hakunduji di joginte di e mudun kejaabe gube de fuf ngo hen yalla gulleji mukdi nako ballawul yalla dun solosab mbe na denta gulli didde
wattu jono tiida lajana gondi e matede le fedde sen zi wonde le leedi meedi ndi humininde kabaru sukabe jokolbe ila kanko lamido de do fedde dum wono o yoppi o do place be kollitiide fa hande neddo fe goto heba ka lomto womo sabi de sariyaaji gondi leeyinde do fedde kollitiita wirso president witti dum won lomto wodun le majje be gondi hay fingirde jati wiide ngoy kajana gondi e wadde le o do nokku kanko jokko dido bo dum wonde do fedde o holliti wiide jokko arande jokko wujji nyaloma hande o ana ya familyoji temet nay sef fa Kenya haludame mondi wiki do majun keda kanko no dotet Abubakar Touré o le fedde sen zinde woni ko mo sifido hen do fotitango Muhammadu Samaseku
comme il a si bien dit aujourd'hui nous concerne
on o wirini goma jati wakkat jun o min taki wide sariya yaddama sabi wattu mo sariya he eni khalifa fadde horojo juine yawtama bangal wulitango o jati kay yo gonga kanko jokko dido bo horojo o taki yeltingol kalisi der wakande lelludo fonki bf tajoron kay mi horan gondo horojo de do fedde lulurde CNG leedi malindi anana fe kabar odo projet wattu mo halamu irtama tan woni ko matumo biide wakane kalis luddo fonki bf na wodi non di wakane kalis ko moni do almusaddaaje projet jangingol hakketeem de jagon sukabe kambadun kanko jokko dido bo hore jo on nabi kawar mudun to suudu sariya andon wiide odo kabar o ana lugidi sanne dum wana fe hunde yafune an hani hurgul wade yalla famu ana hebe kabar mudun so wana dum kay tidalla modo mo minami jogi hande o be hunchangol hore wonande sukabe leedi mali sabbe wakkat joon o min pammi biide be do nan bisane nde do fedde
sam ni sure connaît pas aussi de cette organisation fichier
ce grabo hollitindi wi de figol bolon le rumde afrique de leed ele kedde hirnangi wattu jono mali yalti le nde do yambere sabi de kenya be kanno hawde legine be keba hawde dum fe hum fu watti baddu goto gana kanye nigeria jabbi yade demi finale
union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
grab de yelo neer le reso ngaji to dum won fedde wonde to burem to de nodde ta koira faaba be kolitiwi de do fedde wattu jono dum won jammeji de be gonno haybu ton di dum hokkama fedde nodde tende somage epnde on li tan wed dum wodino ton duubi kambe gonno haybu di do golleji wattu jono ko somage epanti di do golleji ko don metre kibbu goto ko be gonno hokkirto ton tem de fu ben ko kokkirto yottata ko noga e tati cfa se ruten garanti minirem faado an songo do sukabe gon no kono dottedo senagam be pabiramu ton kaki jangirde ekol ko wattali henan yafa 1 million goto wina tapande jena cfa le dido kaki be bi kayeje e livruji e lakere ngaji fa e bikiji ana e mudu ngabe o do gol yo fedde sukabe jokol be gombe nokono dottedo senam se grab senda kabaruji de min jogini on do bete hande di anni kenyen botu wadi nokono dottedo new york yoga e halaji di fo anan jowi no balli go hani hebirede nyaloma hande o yalla golleji g5 sahil yan keba diangude le o do botu be kollitiide kanko lamido fedde oni nde o mo wonno tan kanyen lamibe leede le joyce 5 sa heldi e president france o kanyen lamido fedde union africaine union européenne de dido golleji goti honjoto wobbe ka kolliti widana tiidi etazini watta le hen jawdi mudu nyaloma hande no sabi de be jogi tiida laaji goddi ko wana le fondu g5 sa hengol tan fedde dum woni sen zi wonde le leedi meden di ila president o witti tiida laaji na gondi e matal le ndedo fedde farde dido woteji wadede kenyan daga bule mali de holli tanver ben jalti dum woni yambere figol ballon le ela ngot le rumde afrique kedude hirnange de sabi de mali kanye ela gina homo fu baddu goto hebi di wonno no sembe kabaruji dum jogini on do bete ande di ka fa hande kedde hedade honno andirdon no do e seda yewtere meden de ana wodi wassalam
sidjo tamani.